Claudia Sheinbaum bilala wasaninkɔrɔ Cecile Galvez ɲɛ ne 127 ye George Alvarez ye kan 110 sɔrɔ Morena an'a dɛmɛbagaw faralen ɲɔgɔn kan ye wasabulon fɔlɔ ani filanan sigilanw tilan minɛ u ka politikikulu bɛ to Mexico sabila Carla Burugata wasaninkɔrɔ sugandira kokura Sheinbaum ka kan ka jija ka drogu feerelaw ka fagali jugu ani u ka fitinɛ gɛlɛyaw fɛgɛya mɔgɔw kan a yirala k'a fɔ ko san o san mɔgɔ 30 de bɛ faga Mexico ka sababu kɛ drogutigiw ka fitinɛw ye kabini san 2006 mɔgɔ 400,500 ɲɔgɔnna de fagara ne ka tila ka 100,000 ɲɔgɔn wuli ku nin kalata ninnu yɛrɛ kofɔw senfɛ nagakɔrɔ cɛbɔ 25 ɲɔgɔnna fagara an bena mɛksik bila basigi ani lakanasiraw kan jamanakuntigi kura ka fɔla ne layidu dikaw ye ka fitinɛ kɛlɛ ne ka lakanabolow garde nasiyonalu k'olu mafa kosɛbɛ ani ka sɔrɔ ka sariya bolo kuraw sigi sen kan